imeze yawe Imana iratangaje.
Ujima urahu Soma muri bibiliya gusa dufite nizacu ariko mwigeze mumva tuzivuga se dufite ibintu byinshi imana yakoze kandi kirenga ibindi byose nuko dukura mu rupfa twinjiza mu bugingo ibindi byose ni yamigisha mujya mubona ajya twungukira umunsi ku wundi izo ni zaburi yeme
nahoraga njya kuvuga nshimye haleluya